studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to bogi jande ga fandu hala mamadou samase ko jam walli sakrabe hedibe sariya dina woni ko jadin ko be donnata do ben no gelle kawde lamu moti hultama dun no beedade e somugol hijab balejo be don ben na jon e kaborde be waji mbidi jamara de yobude jakka windugol inde malinkobe jafodon windugol inde malinkobe ben njoni be wotoyde fuddan na nyande go leru avril woro no du tateji do tate leddi fuf e wi ministere hakitere lamu ko buri million yimbe malimbe bedete e jubbo indeji di do e cakite lewru me worbe darani be habbo fawde torraji fawde ben rewbe na wodi jati leddi mali ko dum sabi e be kinni dun no ben ko dun dunno be huncanno hono be huncata dum hore jaw mu dun le journal meden di ngone sembe kabaruji amen benten handi taratari chabatat lewru mars 2021 bismillah sakrab sariya dina alslama ko woni ko jadin ko be donnata do gelle kewde le lamu moti ana wara wattu hande somirade bin hijab belojo wajin bin amadou rewbe commune ngaji kewde yuwaru holtama wiide galure yuwaru tan hisi e kabar mudun win ben wiama dun ben ana wajin bin ayu warbe yoba jakka jamara woytiki kabar mudun no fewde e lam kobe kadana ko men asetu kante do fostango alsisi
farimaki bimbertama deboy dirma dongo fayoton dojiga jadin ko be wi mudun en wontu holtiri wiide kabaruji kebaadi todi wattugol hijabu o e wajibi lediido commune ngaji cercle yuwaru lewi horejo conseil de cercle yuwaru cheikh bikay traoulé dum e hunde ko taykete sanne lediido cercle ngaji gallura yuwaru ne tan woni to dum wana wajibi sabi soldats en kumani be dena gube anatu so abettike gallura yuwaru fay nokko ayeta debbo mo bornaki hijabu balejo dum e wajibi nyande fuso men jisi debbo lumo na le sera datidi tawi kadule goddo borni ko wana hijabu gorko mako mi nokkata losol so fiyam homo fu ana andani dum fobe to baydade bornogol hijab balejo o yimbe la jodibe to be jida inde muden haale holiti wiide kanyu en du wajibe jude mu en teddinde sariya honon yobude jakka no be jalti salla be bornaki hijabu o fu loci domata warbe itobe ware mu en du lamminte loci so ndundu bettike suka be dum mutti yaade ekol so gonga oni yimbe be tampini men sanne fay goto hoydeta yilaade sel chakal 20h jam sabi so a hawre tambe piete min bawa nawtorade telefone ngaji ami sabi so be jihi di tambe banta yimbele gombele dido nukule ka ana munyi tafondo torda gondo do mabbe o e be ngada noddango fewde horebe lindi mesitode en wiilele duube tiidi wuddu leedi ndi ana wondi fewde rafinde naagu mawdo beedade ittugol yonki bibbe adama en fa heewi
milliard goto e tem e milioji temre jetti kalsisi fa hani yobenede yimbe kebe torraji to tumbututun e wi suudu sariya CPI yo batte bonandaji le wolde di wadi Ahmed Alfaki Almadi ben le ngalure waliyabe teme tato chaban tato e tato altinere kenyan noga janalur marsu won ko ben dundo humpita e le karutal no kobe kabaruji fatu ben souda e be wondibe madame dumbia ambe mama koita won hore jo gulirde humaninde jogola ben wakandi kalisi CPI kedana ko hani Moussa Malli sisoko e do fojtango Umar Waygol
nyaloma handen talatare chapantati lewru mars hitande 2021 min dokkan leedi malindi mbudu goto ero kanye fedde UNESCO ngabbe imadraji kewdi ko nayri bangal faabaade deedo nokkule min jototo du yalla yimbele be nokkule muuden bonna yalla hono kaani tottirede jawlele yo gonga min baawa hokkude yimbele be fur yimbele wombe to tumbututo be fina tawaji muuden bonna yewe yalla danya ko be paaba sariya o wadi yewe yalla no be kaani faabirede ko nayri bangal bonna de janale do waliyabe woni ka sariyaji ko nayri bangal yuppude djidame ko nande mudum wala ko min baye wadde le hen sabi de nyaloma hande ko min joge ko an famdi sanne ko heddi ko min jototo yalla hono laamu leedi malindi hani darirade darne mudum
sabi am bien namba to kabaraji maddo bien bembal am Facebook e Twitter ko taw video joon e kabbodde be adita ka hippoke ke ben hanken do poste gendarme en negala nuko goddo do bomako kiloji chapanay e jagom le commune basu fula cercle kati le kabaruji hebadi ton no ben poste o ben mublaji kewdi ciumama wonande beddo yimbele faande le kabaruji imadara ben kertado wudi ndugul inde malinkobe njoni be wutude fuddan na nyande nya fuddan fa bota do tatti le ndi fuf e wi ministre acteur lamu ngol fuddan ben nyande go liru avril tugadi chapan tati go liru hitande 2021 o radio gollirde humaninde kabar mudum no Simbo Keita ben wi kanko Simbo Keita ben dabareji fufu piyama yalla kabaru million goto ben ko buri million goto yimbe ben njoni be wotude be ndi bun en na winde ele ben lewrundu kedan ko hanni muda Isufu Mayga du fostango Alcisse
odo golle puddo jono o anyamudo woni arande ni wallude biddo leedi malifu gondo le leedi ni mudu mun warta sappo jetti window so tawi o hebayno windade arande e raveke o dido bal mudu du woni wallude yimbe le fu bindinobe arande e raveke o ngabe futu mun bamaka mane jude mudu du bamaka wara wadde dum yalla mi de keba andude yimbe le be du mudu yotti sappo jetti dum wara fadu wada le leedi malide mangal mudu fu golle o lebbi didi watta pande go o lewru avril yaada chapantate go o lewru me minen min jibbe hedda adadu million neddo yalla mi de keba hebude yimbe fahim ngado be woti
kawrtal do miijo sifaji ben ngurdam e golle le gollirde laamu e de galda e laamu fuddi kenyantu sisibe tun galdo kawrtal balli tati gal landini ministre golle ngari e gal ngoni kala kuma ni be kabar mudun e kay ben so wana dental syndicatji musul en 15 octobre 2016 e be kulani ben jibugol sariawul ben tabantati e jene kedan ko ben aissata jara e du fesango Ali Cisse Oumar Waygalo
Lewi Soud ministre kumani do golle le leedi ndi anniya jide de woni teutude fiide dabereji kanti de mbawdi wuytude tiddalla on Salif Bagayogo conseiller Soud ministre kumani do golle le leedi ndi
nous avons invité
noddi yimbele be men golli ditta be fur fami kalta e mudo en so tama tiddalla jano godi be pammina min sabide min ba hebude ko min dartata ko so yimbele be fu ngattaaka li hen yalla fedde amenda heba gollude golleji di halfinaadi
a notre département
dum e tawede mudum fu fedde syndicat en cininbe sappo jeu lewru octobre 2016 salike yaade jidangal lewi njottino hala mabbe timmode teedo jide ana anda Ousmane Almoudou njottino hala mabbe
be jaltini le hen heejo golleji be ngattaymi le hen fi le majjun jobdi jamarde an hani beydede le do jobdi jamarde hani beydede do mi matay ko musinga be ko an holliti wi min e ko hamen min kidnama sera no odo golle wori ko wi afa jobdi jamarde di beede ko wattu jone mo gondi e yaltude le majjun fa be ngattami do mi gonno do
mi cintina hakkilaji himbe wiide deedo jide ngaroji fa wada le balde tati anniya mudum woni tewtude waddude potal hakkune gollobe fu gombe le leedi malindi le mangal mudum kan e tiddinde hakkengaji gedde de fu hononi dawtere sariya holitiri wiide le leedi ni
leedi mali worbe hewbe ben napeliti haddito radji do rewbe sabi e wi mabbe hana fe men kabar mudun yebe fanda mudun woni worbe e robe denta e hakkeji woni ko be holliti kadi nanu kebe nan kalifa goita do fostan Oumar Waygalo Alcisse
tawede wiide tid Allahji di ana mawni fu kanko no dirtedo bala mari ko lannido de do feddine no dirta sakade bonandaji ngattede fewde robe o wi ko lati sababu so waddi do imma daraja ne hewi
donka sargol no mojiri yoppata yimbe be habadi debbo yimbe samido mudum so wana wada imadraji mudi yalla yimbe ana holo hala mudi o neddo tonyaado wana kanko lati sababu ko wada ko dum fu yottimi wadde dido imadraji fami kabo bangi mabbe yalla homo fu ana heba andude hod woni darne mabbe e hakke mabbe min fu miden jogi hakke wurde e jam yimbe be ko wiyata ko watta kan fayhumi
imadraji an gonde wadede yalla robe lebe ana kaybe non kanko dirdo Moussa Drissa Guindo o hollitiri wiide komi do kabaro be le fedde soudu ministre hominu kabaro malin kobe wonbe njola
won politique wonto le leedi ndi kumantodo hakke ngaje raw won imadraji didi landinaadi le deede teme joyi le leedi malide mangal mun fu yalla rewbe ngombe le galle ci di ana heba wallede yirware rewbe wana huune ko yaafi ana tiidi nga wajibi kinami nanga dati mudu debbo an haani reneede dum hora ana mojjani yirware leedi malindi
yoga tekitobe kay kolliti wiide de reji tongaade le leedi meede de kandi sakkaade bonandaji ngattede fewde rewbe di ana haani gollirede non tan watta so tiid Allahji mabbe di buyto
li kabaruji nyaw covid-19 ben ardibe cialla lindi holti wiide nyawbe chamana jombe digi hen ben kambe njon chamtanama njon dun ibi hen den so adodo fu be hawrutinama ad joni wakat jodo hakika nyawbe woni nyaw njeno e temena njeno nogo e go on ibbe be yitema tato chamana jetto e nayo chamtanabe unyo jegomo e temede jetto e chamana njeno den no e le ben bangal yotere meden acti covid kedan ko menan mum nat sendebu e do fortan kanko Oumar Waygalo
si jotaman
Nogay e joyi lewru mars hitande 2020 holitama wiide nyaw coronavirus ana e yimbe dido dubi goto ciagal mun bibbe leydi mal hewbe kolaaki nyaw o tawenen do gonden joni adadu be dogotoro en koliti ana mun ana heewi bangal mun humani be kabaru cennan ana darda e kala bibbe leydi mali be tabbo dabareji cennan kolitadi umar waygalo ana famina men do majuna do hejo akti covid hande
hitande ciagal ko nyaw coronavirus so ya leledi malindi do bamako do jamarde hakkilaji mudana pecci so wobbe koliti wiida na koli nyaw o ana wodi wobbe do koliti wiida kolaake la nyaw o ngonga yimbe elbe min jidle ngalure bamako de wobbe be koliti wiida nyaw o yomo wana ngonga wobbe do koliti de feso mo wodi no wularde wori leledi meden di nyaw o wa hebude sembe sabide so bami fa hebi 30 degree fur do degree ji chapantati geedi nyaw o mbatan be bi dun ne nangeji kon leledi malindi an yabbi ton wobbe mabbe do koliti dan koli nyaw wana wodi jati jama o tinno wattana hore mudun hakkile neddo arande mo nyaw o yey mudun le leedi malindi o noddire ina mayga o wi nyalo mo hande no o mo welti bange goddo do o mo metta o do jodir le leedi france ndi o wadi noddango fewde yimbe wonbe le leedi malindi tinno ndewa dati mbiadi yalla lañu gol nyaw o ana dala o holiti defa hande nyaw wana wondi e wadde kasaraji li adnaaru ndufu yimbe le hewbe gondi heddade le odo nyaw o wi kanko hor makko hebi no dun yodo gonga non ka wattu jono mo yetta lando nyaw o hebi o dadi e mudun o wi dati mbiya di tan kan nangere fa neddo rento no odo nyaw wori fedde humnide habude nyaw coronavirus o leedi meden di koliti dati kewdi kan yeltinede nyalawma hande no le dido dati be bi jamande tinno woddindiro watta maskiji mudun wakkati furdo tawre di hal hydroalcoolique ko hani succirde juude mudun tagal mudun be beedi lehni wiide pese kande wadde leedi meden di babde ko nyaw o naati leedi meden di yottade noga e joy lewru mars tan 2020 hebbe nyaw o yimbeele ujnaaji jeenayom e temede jeegom e chapande nayom e jaddon santanaabe yimbeele ujnaaji jeegom e temede jaddom e sappo e jaddon heddibe le hembe yimbeele temede tata e chapande jaddom e jeeyon
hettine joni lamdi keddotobe men jokka hen jababu professeur Dawda Kasumenta o dukke ande nyaw covid 19 le leydi mali
Jamwali professeur nangorde bafe de ana wawi waytide neddo nyaw covid 19 on
way le poignet
ngonga geedi nyaw on wawi heddade nangorde bafe de fayeto leer ngaji tati ko yimbe be memo tadi saatu fuko ana wawi latal sababu waytide neddo nyaw coronavirus
tia professeur menta yu dotti mata hejo hande tia bu e kala homon e hettinade dun oro mbawi hettintinde hejo go do bembe men facebook na dun nodde mere mere Viamo 37320. Alla holle nyende wonde.
Sijo tamani.
Sijo tamani do Faba Muya, gouvernement Lady Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakrab sen garem bel kabaro jande rezo ngaydi ben na to kay tourno fedde lulirnde kay jo sem ben landini e majere nyande noga jagom lewru mars jabino duto kay tourno fanda mudo bi landini be woni holitinde mette mabbe do kewal cuguji ben kulentreji nyamduji e kay dunno yila mabbe jo terrain fuuda golle batte yirewer region to yam fulatun kawrtal lamben hakunde mali e gine timmi nyande aljumaare njambe jabbide de to yam fulatun do landini be ngal do kawrtal woni gollirde leedi ndi humaninde keri e do faba ONG ZIZ ngal do kawrtal badde didi latige sababu biro mo ardi maire balandugo to gine tonno joine o totama duube didi manda biro on haani wadde imadara jogola basiji mber kabar leedi le keri to yam fulatun no leedi mali biro o golda fudata golle antim nan na kabaru di to kita tunno hultama wiide mbi na nyaloma hertanango mbien na jewtagul di jam batta nyaw jabbete nyawuli gite landina ma cakete yonterde to guldurde prefet o le kartal ngal mbien le kartal ngal dun woni ko mbien gure totama yibe la yogabe sori buu le cercle sebekuru landini be dun no ngoni mbien na bamako benka lions club bamako danya e benkati untim ta kabaru di amen hande mi tin tan ba sade fufum pitari do bembal amen 3w.jutamani.org ma dun no don via mu 37321 do sada yotere meden magazine
Sido tamani